Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere noga e tati lewru janvier hitane 2023 yambe sappo e jeddi gablike silima e chapan na e joye maison de la presse Bamako don yutino o kabaruji di kikide hande wone Alice Cisse Salim Jora wonto boggi jande to. Fedde juina nde waro humanade landinde wutiji le leede amen di kejabe mudum waran tawere le region ngaji di fu. Yamiro le fedde CNT neta wonko be domi bangal mudum. Yambere arande kuncano saru golle leede amen di golleji mudum fuddi altinere hande Bamako do fana mudum yo tewture hunchande hore tiddalaji pawidi e de tiddalaji di cuudi charoji leede amen di wondi fewde mudum fina tawale nyaloma hande o mi kalam hala dun son woni dun woni gati dun son koobe ngaran hewude famle journal amen gal so Allah jabi dun woni sembe kabaroji dum jokano kiidan sakrabe kedi be bismillah modo hedaade dum yimbel ngarobe hunchande hore landingol wotiji le leedi amen di kejabe mudum waran tawede le region ngaji amen di fulu nyalade ngarode non holitiri wiide kanan koobe le batu mabbe mo ngadi hande bangal hunchande hore landingol wotiji bangal yewtare nugal sariyal leedi amen di yamirole fedde CNT ne tan won ko be domi bangal mudum fa kebe famtare anni ko Mamadou Sama sey ko fewni en do hen
horejo gollir humaninde landal wuteji cultivide talki kumani de wuteji na gondi yawtede kanon no kanko maître Mustapha Cissé beedi wide jibinde gollir de le kedde leedindi na heddi latade tidala modo e golle o
le golleji ko nayri jibinde gollobe le fedde ejine woni kabarji hollitaade kasin to horbe fedde sentine sabbe janti do kabariji peccugol lamodo godde kasin le leedini meda doma faadi golleji fe balamon ton so hebbe ma jibina horebe fedde ejine le lamodo leedini fu e mangal mudum
wuteji di ngadete e wattuji sartaadi kanko ministri humnide haktere lamu hokki ngal do tajoral kulnel Abdoulaye Maiga beedi wide gouvernement o tedenan hejo humani ngol landinal wuteji
forcément les élections
wodi ngade heban lamu sanne sabi charte mo holita ma timmi ko nayri bangal bat noddirfedo e referendum dawriji mawdi fiyama e mudum timmi caggan so men kay horebe leedi me jantidi kay yimbe gollobe le fedde ejine me warame famta be leedi teddan i kabaruji le ngel man handen meddo jodi le nukku fedde ejine e jantude do i kabaruji ga fa handen woni horebe pelle politique yogabe be jabinay golleji fedde ejine so jama fu hawre e dane wotere dudum wawa natare
passe pas une bonne chose
mister wede horojo transition en colonel Assimi Guita ju ini kala gonbe le fedde ejinde nyande 10 janvier 2023
hayale all o wattu goto fu gede ngadobe politique leede amendi kanyu en kana wondi wulitaade bangal tannugol goyde ju inde yimbel ngarobe hunchande hore landingol wotiji le region ngaji di le wi horejo parti mo nodirta force alternative pour le changement wala funu kana ko be leedi amendi watta fatidina sartidi bi kuliti bangal landinde wotiji di kanko Seydou Amadou Touré ka on nada kana ko be yewto calendrier mo hokki bangal landinde wotiji di fa keben famtare anni ko ziyarata Maiga hebani en do hendo fashitango sita sidi
ana tidi wotengaji halade fu hebal lawol misal mudum referendum on fayataade wotengaji cubagon député e merembe le charte mo lamu holliti on sabsa jewi joni bel lamu kobe bami di sariyaji kay hakileje tawbe lamdakin horebe pelle parti politique fe goto torraji mudum satan wala sedan sabsa o charte bataka dum wanata sabe hewtnet leedni torraji goddi kasin min lamdo hore na handen yalla pelle parti politique en ana jaba watti hokka don welde kasin lamana han fe dabriji fa handen nodda horebe pelle politique be jodobe kala be kawre dane wotere be hollite watti goto mo e wotengaji fu hani wadede ko tewtan wala hono wadmo wotengaji fe damudun ko buri selude handen be wada woti be ciwa president goto lamol leni so o jodikin o president ana wawi fiide dabire hono ne wotengaji kedande hebirtal lawol
sakrab kedi be ono bay tuttu hakkilaji modon fu do dido hejjoji do hello amen Facebook na do compte Twitter kejado fedde OMS le leede amen di sutama menaka hande yimbe la jogibe kabode be andita ka wadi o do golle kabaru o ka sudu kuma ni do challale nokko o gondini dun yambere arande yontere pawi do do sarugo le leedi amendi golleji mudum fuddi Bamako do sudu ministre kuma ni do sarugo le leedi amendi landini dum fana mudum woni tewtude hunchande hore tiddalaji di cuudi charoji le leedi amendi wondi fewde mudum yimbe la charobe le leedi amendi kanyu en ka holiti wede ana yidi o do golle nabele region ngaji di du fa keben famtare anni ko Mamadou Guisse o jangino o tewto o cuudi jangirdi dow Bamako do haltani Halimata ya tarado fit fashitango sita sidibi
la misisi
ko tewtelo o kabaru yu famuntunde yimbe ben hudu no woni wawde darnade hore mudum sa ƴewi dum dune fawi do munyan ga homo fu famata halaji ko nayri bangal seriya sabi sol sari anata e joni ko he mudum fe tuban kora halte hay homo fu de famata tuban kora kaltenen soni fa jama o fama hono o kabaru wodiri soni wala ni be heba antude tofon francire yalla kambe du be hewtina o kabaru bibbe leedi kaddambe sabi sa ƴewi hono babagol tomonte ana facintina kulle heewde bangal seriya
won bindol gondodo yiltade no de réseaux sociaux ngaji di yontere bettinde koltido wiide armée leedi amendi hebi misil ngaji sita hono fu dum wordi
le compte twitter goto mo jomudo andita ka holliti photoji mobilaji kay roquette do kaaki mangal pade le okabaro midi way hisade bamako le leedi malnin o photo bama le nukku nodirteedo tour d'afrique hollitama wi misili do won kabnorde mangal paden wi leede yogaje nadda leedi malni le on watti goto okabaro yadaman tatteji fu le beme andede fayoti le gube whatsapp yogabe jaati holliti kabnorde kewde lanaji di horejo lamugo lam hakkunde radio hokki mangal pade leedi malin le sapo e jene lewri janvier battagon yembere 20 janvier galle lugangoji amen me warme fami wi mobilaji kay lanaji hollitadi le beme ande wi hokkadi inde leedi mali wala gongano le imadraji kay le lugangoji mi wadi din me hebi haqiqa to di photoji bama sabi hollitama wi di photoji yo cap nord leedi corée du nord ko noddirta super grand lance roquette de cap nord hollitama le défilé militaire goto ko wada nokku mabbe noddirtedo Kim Il Sung le capitale corée du nord hitan 2020
yambere jettobo festival finatawa haɓe mo noddiri ogo baña golleji muɗum fuɗɗi bamako ɗo place no ɓe noddirta cinquantenaire hande sisile moɓe cuuɓi le hitande hikkane woni hono fu ɓe gatta yala finatawa o ana heddo fewde e no alhaali aduna o wordi hande hitande hikkane janieli keltamashek woni ardiɗo golleji ɗi le wi fedde landinɗo golle o ɗum yo wattu nangodirgol malinkoɓe golleji fa he fu ana landina le hen don so ngoni ɗum woni jimi finatawa don so koɓe le leydi amen di ɗiɗo jimi wala pangaɗo fu waɗante ɗum kala haali en mawɓe don so koɓe jimi ɗi waɗante kaye cawroɓe bangal finatawa le hakkunde mabɓe hay ɗum e tawede muɗum fu yimɓelle janginaɓe ɗiɗo golleji kañum en ka holliti wiide ana nimsi sanne ko sukaɓe jokkolɓe ñalawma hande o kañum en ka calɗi muɗum wona ko firti fewi bangal ɗiɗo jimi fa keɓen famtare anni ko jiyaɗata mayga heɓani en dow hendo feccitago Mamadou Sama Sikou kay sita sidiɓi
finatawa tan heddanta ɓinguel adama soni joomi mursi ko heewi ɗum woowi wiyeede fi leydi ndi e tawede fof ɗiɗo gaaci yimɓele zamana joni hewɓe andana ɗi sanne
mimin heeɗo hoddu donsonkoɓe ɗum ɗe weeli kan sanne sa heeɗi kan donsongon jaati a tan worɓe tan ɓe indata ana nato saabe ɗum neɗɗo tewta heɓde ande ɓaleɓe min ke mi yiɗa donsongone mi hetta kon ɗum jaati
tawane wi andanɓe kabar muɗum sifaji ɗiɗo gaaci ɗi na keewi keɗana Sekou Mar Tembeli hoorejo fedde jigyablo
hoddu donsonkoɓe ana jogi kulleji kewɗi cuuɗiɗi ko yimɓe andina sa won sifaji koddi nayyi hotteɗi won donsongon wasulu donsongon mande ana woodi fayottare ko donsongon ko noddirte bamanan dunu koɓe yimata on ana faccintina kulleji kewɗi saabi ɗum jaati woni finattawa meɗen
e wi fode Moussa Sidibé dunke kabar muɗum donso foodi o woni gaaci donsonkoɓe yo jimi ittali gaɗeteɗi ko ɓuuri hewde e ley kawrute hertaɗe
piji donsonkoɓe ga yembereji mabɓe fo heeɓi ñalana cegganne donsonkoɓe mawɓe wari tebbeji hawiniɗe nannan muɗum watti fo so donsonke nayyojo saami a tawan ɓe suurta ɗum fewi sono wala tan ɓe hoɗa koddiɗi balɗe makko deɓe sakkunde muɗum ndu ɓen e waɗa yembere hen ɓe kalna suudu baaba honone joomum wodiri noon le donsako muɗum
misina wiide festival ne hertanna gaaci donsonkoɓe kawrtal jaɗɗoɓal oɗo festival sartama hakkunde sappo e jeegom sappo e jetti mars warol ndu tupalle de la culture bamako
yewtere amen zoom sur nelomo hande o min kalam haala hono rewɓe yogaɓe watta fa resano kalsiji mumen oɗo golle moɓe gaɗanno ana ɓooyi ka ana heddi fa ham fa keɓen famtare anni ko Aissata Diarra heɓani en dow hendo feccitago sita siɗiɓe
le galle tarawrelankoɓe debbo neyejo noddirteɗo Hamsettu kañum yo irtan geyka moɓa ton kalse muɗum ka e masiriji muɗum on waɗa ɗum yalla pat yimɓe andana nokkuto suuta kalse makko samoji du o yaltan jaati ona irta geyɗe le galle ɗen yalla pat yimɓe anta nokku fu to o cuuta kalse makko guiɗo makko debbo noddirteɗo Waraba kañum holliti ana moɓa kalse muɗum le leeso muɗum yalla pat yimɓe heɓa wujja ɗum lewi debbo neyejo goto noddirteɗo Moussa Koura kañum wi ana lelɗo e kalse muɗum immido e muɗum tilo kasin lowddo e muɗum indi ko kalimo o ñu awodere wotere o habbe cieci makko o sudato kalsi makko ko nodirte jemini sugabe heewbe anti di golleji di mobe watta pay mamara mabbe wadan du yalla pat kambe tandirabe be anda to kalsi mamara mabbe sutte watti fusbe en haaja sodde huune sun wala be yabe irsiya kasin geede mabbe ñewa nukkuje to kalsi mabbe moba fele ñol man handen bangiji heewi tatte adna fu gaddu e tawete fu mobe yogabe jopta nabde kalsi en li bankiji honane jama wiirtan ana tiidi neddo yoppa fina tawa mudun pero mobe holliti watti fu ana haaja kalsi en ko ñamta tawe bangi mu en
sakiraɓe keɗiɓe ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi hande min jowti om sanne ɓuuri fu yimɓel gonnoɗoɓe heɗade men Jimba Bondo ɗo woni faale laamu gawonga fat jeehe fewi nokku ɗo e seeɗa yewtere amen nan wodi wassalam larmi leydi amen ndi yambini yiiti mawuri capan jeego e ɗiɗoɓo muɗum aljumare ɓettiinde le wattu no rafi ndenago o wondi haɓɓude hoore malinkoɓe haɓo ma e fewde terrorisme mɓe woni hani laatade goto e immadaraji mawɗi ɗiɓe kaani wadde ɗi noon hollitiri wiide dunki en andaniɓe kabaruji ɓiliɗi e ndenago wattuno yimɓel le leydi amen ndi ɗum woni malinkoɓe fa heewi kañum en ka fu wondi yettude golleji ɗi kanona magal paɗe amen ɓe waɗi le leydi ndi yoga e honjotoɓe kañum en ka hollitiri wiide armé leydi amen ndi ana hani ɓeydude immadaraji ɗi wawi fu yalla leydi ndi fu ana warta e wimuɗum hono fu armé amen o wordino keñen e hande hoɗum woni hen jilli yimɓe fa keɓen famtare keɗe ko mi e hoore kañ e sita sidiɓe mi pewni on dow hen armé leydi amen ndi yambini yitima wuro muɗum capan jeego e ɗiɗowo aljumare nogay lewru janvier hitande 2023 fewde oɗon ñalawma honjotoɓe fa heewi kañum en ka fu holiti wiide natugol démocratie le leydi amen ndi bonni golle armé o dunki hen andanɓe kabaruji ɓiliɗi e ndenago kañum en ka holiti wiide darde politique ɗum matamale hen sanne Mohamed Mamata Touré
la date du 20 janvier 1960
ɓamde 20 janvier 1961 wartande 20 janvier 1991 magal paɗe leydi mali heeɓi torraji sattuɗi sanne gaddu e tawede fu ɓe holliti darorgal mabɓe le kaɓoji kewɗi waɗade le leydi ni le lam potal ɗum woni démocratie magal paɗe leydi malli wala no kabnorde lobbe
8 ans voire 29 ans de démocratie
Boubou Sissoko lieutenant colonel gendarme en gonɗo foftere kañum ɗum ɗon tawa e juuɗe oɗo kaɓotonoɗo kiɗɗo immadaraji gonduɗi waɗede yalla armé leydi amen ndi ana heeɓa heyɗintinede golleji muɗum ana wondi yarde yesso
en toute sécurité les maliens ne sont
sone haalede gonga ɓiɓɓe leydi malli fe goto wala puyɗo kasin le ñol man handen e woni kaaki lobbi fotade laanaji kaɓirteɗi e nannal muɗum le ñol man handen ko heewi mabɓe jaati ana yardi mawide sa ɗen yiɗi gollal ngal halfinagal laamu watte jowde ko heewi e magal paɗe leydi ni hannden ko yewi mabɓe ana yoɓe juɓɗi tentir menen noddirteɓe ancien combattant en jamma ila sugan mais mayan to magal paɗe leydi mali fu maayi
yoga e malinkoɓe gonɓe bamako kayi fayoto le laamu segu kañum en ka yetti sanne golleji ɗi armé amen o waɗi fewde haɓɓugol terrorisme o aya ɗo e tawede muɗum fu won woɓɓe kañum en ka jaɓana e fewi golleji ɗi yoga e yimɓel gonɓe armé amen o wondi wadde
alissa ala ka mboji guɓolo
fa hannden en do ton allah leydi en sono wona ɗum magal paɗe leydi ana wondi e gollede jaati ñolmana hannden mi weltine sanne meɗen wawi hellunde magal paɗe leydi malni saabi aranno watti fu a nanan ɓey dogɓe yoppi nokkuji goɗɗe juuɗe yimɓe lunɗo hiite ɓen ɗo e tawede fu yogaɓe ana wondi e bonde inde magal paɗe leydi malni fa hannde en fu en hollitan darogal meɗen haaɓen yimɓe bonɓe ɓe min gue e miiloɗan minen le laamu amen kayiɗo laffi deɗɗerne satta sanne saabu magal paɗe meɗen madaɗo nokkuji kewɗe le laamu
amen
fewde e waytagol haɓoji ɗi dunki hen andanɓe kabaruji ɓiliɗi e ndenago kañum en ka holliti wiide armé leydi amen ndi ana hani ƴewtade ɗati bangal immadaraji ɗi wondi wadde fewde wayɓe muɗum nana Alassane Touré dunki andanɗo politique holliti wiide armé o ana hani huncande hoore golleji goɗɗi ko wona haɓade tan du
le ñolman hannden magal paɗe leydi mallin ana huncina hoore le golleji muɗum saabi dabiri mabɓe fiyaɗin wala peene feyi ɓe fu ɓe holliti bawɗe mabɓe fewtude haɓugo yimɓe lonɓe hiite ɓen leydi mallin ana yaaji sanne haɓde yimɓe lonɓe hiite ɓen le nukkuɗen fo yaafa le leede ɓaleɓe hannden magal paɗe leydi mallin woni hoore golleji ko heewi ana heddi ko waɗaga ɓeɗa hani fiide dabiriji yalla ɗum ana huncina hoore
andinde tan wiide fewde yitima wuuri capan jeego e ɗiɗoɓo o armé leydi amen ndi heeɓi kaɓorɗe kese malinkoɓe fa heewi fu ana narda magal paɗe en ɓe ɓeyda tinnare ko wondi wadde ko yalla ana heeɓa huncande hoore ndenagu le leydi ndi e magal muɗum fu